Kina tonu tia Na kuku o te tai ngā one E kana pānei Mā ngā ringa ngā kou
Mā te kuku tāpū
Ka ora te kōrero a ngā mātanga I ngā whānunui
Ka ore tātou I hinga
I hinga I witi mai te mana o te kahui tūpuna Mō ngā tamariki e Mō ngā waka e tau mai E ara, e ora, e kotahi ai I raro I ngā whetū tonga
The ocean is life
The ocean is life
The ocean is life
The ocean is life Kingdom of Moralani
E tu, I te marino
The voyage is ours
The voyage is ours
The voyage is ours Tahu Maria, kamae nene te tai E rongo ana te ngā kau
I te manawa o te motu
Kia mau ki te
karauna
Kia mau ki te
wenua
Kia mau ki te